latest music.
Short Kidio, Foxy Forte, Don Digari Keka, Jump Lady, Ali Ekora.
Vachemi baluna balua tele la lupili ande. Vachemi baluna balua tele la lupili ande.
Alupili ande, alupili ande, alupili ande, alupili ande.
Mibaka, anipiri hande maupiro waka Zazini zazimuni pangera litaba Kapa mubata niopira kwa lutaba Mane ya moyo ande Deiri anishoti mama kande Mane mwani ambola Upiro waka kuni angula Foni fosa mwani otorola Kufita mane kuni aterela Mane ya mwezi hande Kazazini zazimuni vea mama kande
Vache mibalu na balu atele la lupiri hande Vache mibalu na balu atele la lupiri hande
Alubuyeli hande, alupiri hande Alubuyeli hande, alupiri hande
Ni fafasi Amuni ifi vakansi Mwaupilo waka muyeza transparsi Nilishunguzize mubata Mubata kuni Kenya mamadata Kuti nino chinanga patabata Amutu ya ndia ni chinangara gacha Information ya iya bolosika Ingena nika mikuli salusinga Ingefalo kupana maripoto Unitinda mena waya ulilokoto
Vachemi balu na balu atele la lupili ande Vachemi balu na balu atele la lupili ande
Alubuyeli ande, alupili ande, alubuyeli ande, alupili ande.
Kunitoya chwalo kini amu nitoya ingendu yesi nasi kwalo Nakoka ufela mbata kweza kwalo Kantikini minamu niyeza chwalo Nenisazi hivwa mina upilo chwalo Nemuni inga ande mane kwa makalo Katimane upilo fabu yo chwalo Buno itemu nangamane kwa mulao
Mwani sobi itateme
Donji karikeka
Wache mibalu na balu atele la lupili ande
Alubuyeli ande Alupili ande Alubuyeli Alupiri ane
Choti kidarie Kudi 24 Fox 40 Doni D karikeka Nakubona nakubona Sikos Trava Kosti Jire Mr. Mwandi Prince Jean Young Viper My Rivals Verangat Kuke Justin Nakubon Uza Uzibe Martin Kudi 24 Mina Kwamba Banse
By WhatsApp Records
SageLatestMusic.com